ne bi sijja kutula ndi mu bwangu waliwo kakano kendese kavudde wa mukwano gw'omusuza gweyagala ennyo okuzama yakutumidde nnyo nti akwagala kyakutwala kyakubala akuuma butiribiri kye mwalagana talyekyusa talyejjulula olw'emyaka ebiri egiyiseewo tonenya bambi kweraliikirira ensonga kyavudde atumira bambi oleme kumujja ku mmeeme w'oli kijuujulu kyangu nnyo aba ssente okukubuzaabuza ebisobyo by'obadde okoza asonyiye tononyezebwa mmami oli muntu onooba mwesigo ojja kusasulwa otoobe mwesigo ojja kusemba weefiirize musajja oyooyo owa wansi alikuwa buyambi ki ogwana bugwanya omulinda amalirize bulayo myezi bwezi musanvu ogumikiririza ku myaka ne ku myezi kinaayanguwa simanyi mama ng'onzijukira simanyi bambi okyanzijukira ndi muzaale we wamala nze bbasho wasaalongo semanda twasomanga ne mukulu wona misango na mukozi ne wammwe bammanyi twayagalananga na nnyonnyo naye nga bwanjerega nange mujerega tantala 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 waliwo abayenjeza ebigambo titajja kumuwasa mudingisa ewe banaabizunza batya yono yasalawo n'amala naggalawo yeerowooleza ku nze nzeka n'omuzungu tamwesittaza ne banaaluzunza batya bikini tabafaako nze gwe yalondawo onooba mwesigo ojja kusasulwa otoobe mwesigo ojja kusemba weefiirize musajja oyooyo owa wansi alikuwa buyambi ki ogwana bugwanya omulinda amalirize bulayo myezi bwezi musanvu ogumikiririza ku myaka ne ku myezi kinaayanguwa